melani ngemfule kodwa ngowami ngikhulela Senza melani ngemfule kodwa ngowami ngikhulela
I'm not afraid to die.